E na ducha, no you, e na ducha.
BMD.
E na ducha, no you, e na ducha.
Minimiza kishens, minifanya ushens, kisa haya mapensi.
E na ducha,
minifanya ne cheese, kudomzima na stress, kisa haya mapensi.
E na ducha,
lete kama ningeju wako salangu, singetaka kuumiza moyo wangu. Singetaka kuumiza mtima wangu mimi. Laiti kama ningejua kosa langu, singetaka kuumiza moyo wangu. Singetaka kuumiza mtima wangu mimi. Kaliona ho, chupinaka ho, kaliona. Kaliona ho, chupinaka ho, kaliona.
Moyo fanya tuli, moyo acha mapepe, shida napata mi. Moyo weso kizi wifungwa sikia usikie. Moyo kula nina kama mapepo pepe.
Laiti ningejua kesho yangu, ningekwepa na leo lisinge nifika.
Ameondoka meniacha peke yangu.
Yale matambo yote leo nimeumbuka.
Kwa waisi na hawa kuniambia pole. Yamenichili mua mina acha lokole.
Yamenichili mua mina acha lokole.
Kaliona ho, chupinaka ho, kaliona. Kaliona ho, chupinaka ho, kaliona.
Kaliona ho, chupinaka ho, kaliona. Kaliona ho, chupinaka ho, kaliona.
Sina raha njipe mwenyewe, vitu vitamwa vina kerere.
Kaliona ho, chupinaka ho, kaliona.
Kaliona ho,
kaliona ho, chupinaka ho, kaliona.
Kaliona.